Yamazan. Angelo Yamazan. Angelo Yamazan, you nezalela panzi. Oba mozalela panzi, Angelo Yamazan. Oba mozalela panzi, Angelo Yamazan. Oba mozalela panzi, Angelo Yamazan. Angelo Yamazan. Angelo Yamazan, you nezalela panzi. Kuba uzalela phansi njengenyamazane. Mangishiwa abantu bami ngizoba yini ekhaya. Mangishiwa abantu bami ngizoba yini ekhaya.